Nileke nyumbani, nataka kwenda kulala. Nimekula peki mbili tatu na sasa zimenikolea kichwani. Popote niendapo, bahari ni hata nchi kavu. Tasikie nikiimba wimbo tena, jina langu Bwagajuga, jina langu Bwagajuga.